unapendeza. Uliumbwa ukaumbika. Tabia yako sawa na sura. You are the kind of a girl I want to be seen with. Kuna wengi na nimeona wengi, lakini wewe sikulinganishi nao. Mtoto mrembo hata bila makeup. Ukipita mafisi wanavunja shingo. Ni wewe minataka,
wewe minataka.
A wengine nawambia no, no, no. Nawambia no. Ni wewe minataka,
wewe minataka.
A wengine nawambia no, no, no.
Nawambia no.
Baby girl, you're the one minataka.
You're the one minataka.
A wengine nawambia no, no.
Nawambia no.
Baby, you're the one minataka.
Yeah, you're the one minataka.
A wengine nawambia no. Sema yes ni kutreat like a queen. I promise you never to break your heart. Tangu ni kucheki umeniziba mboni. Wewe tu mimi ufikiria. Nikilala usingizini na kuota. Nikiwa kazini ni we nafikiria. Mapenzi yangu kwako haieleweki. Nikubali mami nifurahie. Sema yes, sema yes, sema yes baby girl. I go teach you like a queen. Sema yes, sema yes, sema yes baby girl. I go never break your heart. Sema yes, sema yes, sema yes baby girl. I go treat you like a queen. Sema yes, sema yes, sema yes baby girl. I go never break your heart. Baby girl, you're the one me nataka.
You're the one me nataka.
A wengine nawambia no, no.
Nawambia no.
Baby, you're the one me nataka.
Yeah, you're the one me nataka.
A wengine nawambia no, no.
Nawambia no.
Baby girl, you're the one me nataka.
You're the one me nataka.
A wengine